Imana niyo buhungiro bwacu kandi niyo ifite imbaraga no mu bibazo tujya tunyuramo ihora iri maso kudutabara ntabwo tuzatinya ngo tunyeganyezwe turi kumwe n'umwami watubambiwe Imana niyo buhungiro bwacu kandi niyo ifite imbaraga no mu bibazo tujya tunyuramo ihora iri maso kudutabara ntabwo tuzatinya ngo tunyeganyezwe turi kumwe n'umwami watubambiwe Imana yacu iratuzi kandi ntabwo yaturetse nituyikorera ibyishaka nayizaduhemba ubugingo Imana yacu iratuzi kandi ntabwo yaturetse nituyikorera ibyishaka nayizaduhemba ubugingo Umugezi uzana ibyishimo abera bose tukagubwa neza unyoye ku mazi ashinyota Imana yakobo niyibikora hari umugezi uzana ibyishimo abera bose tukagubwa neza unyoye ku mazi ashinyota Imana yakobo niyibikora Imana yacu iratuzi kandi ntabwo yaturetse nituyikorera ibyishaka nayizaduhemba ubugingo Imana yacu iratuzi kandi ntabwo yaturetse nituyikorera ibyishaka nayizaduhemba ubugingo Bakundwa b'Imana muramagarwa mugarukira umwami abagirire neza afite ubutwari ndakimunanira kuko ana nawe yarashubijwe Bakundwa b'Imana muramagarwa mugarukira umwami abagirire neza afite ubutwari ndakimunanira kuko ana nawe yarashubijwe Okuri isi kuko ana nawe yarazwe Okuri isi kuko ana nawe ya Ona Aburahamu kuko ana nawe yarazwe Nayobu nawe kuko ana nawe yarasubijwe Imana yacu iratuzi kandi ntabwo yaturetse nituyikorera ibyishaka nayizaduhemba ubugingo